Ngekabasiza basohleka nje abantu banomona lapha emhlabeni bengazi ukuthi umuntu ukhohlakala so thando ubona hluphe kanjalo ngekabasiza basohleka nje kodwa mfowethu amandla amandla I am going to mfowethu amandla amandla I am going to Jabula, Jabula, and Tanaseka. Jungle big to Laos, skin and money. Kuluma, Kuluma, Jabula, Jabula, and Tanaseka. Jungle big to Laos, skin and money. Celeba, Kuluma, Kuluma, Bayakaba, Kulume, Kulume, Jabula, Jabula, and Tanaseka. Jungle big to Laos, skin and money. Celeba, Kuluma, Kuluma, Bayakaba, Kulume, Kulume,